Incwadi yokuqala kaTimoteyu isahluko 6. Bonke abayizigqila phansi kwejoka mabathi abanumzane babafanele ukutuswa impela ukuze igama likaNkulunkulu nesifundiso kungahlanjalazwa. Abanabanumzane abakholwayo bangabadeleni ngokuba bengabazalwane, kodwa kube yikhona bebakhonza kakhulu ngokuba bengabakholwayo nabathandekayo labo abasizakala ngumsebenzi wabo. Wofundisa lezo zinto uyale ngazo. Uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukile engawalandela amazwi aphilileyo eNkosi yethu Jesu Kristu nesifundiso yesiya ngokumesaba uNkulunkulu, ukhukhumele lo engaqondi lutho, kumphethe ukubuzana nokuphikisana ngamazwi okuvela kukho umhawu nombango nokuhlambalaza nokuzinhla okubi nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele. Abamukwe iqiniso bethu ukumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. Ngokuba silethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Kepha uma sinokudla nezambatho asaneliswe yikho. Kepha abafuna ukuceba bayela kulingweni nasesihibeni, nasezinkanukweni eziningi zobula ezilimazayo, ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, abanye ngokuyifisa baduwela ukukholwa bazigwaze ngeminjunju emini. Kepha wena muntu kaNkulunkulu, balekela lezo zinto, jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokubekezela nobumnene. Yilo kulo kuhle ngokukholwa ubambelela ukuphila nokuphakade owabizela kukho wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Ngiyakuyala phambi kukaNkulunkulu ophilisa konke, naphambi kukaKristu Jesu owavuma ukuvuma okuhle phambi kwaPontiyu Pilato, ukuba ugcine umyalo ongenabala ungenakusoleka kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu Jesu Kristu, ayekuubonakalisa ngezikhathi zakhe uSomandla obongekayo oyedwa iNkosi yamakhosi umbusi wababusi, yena yedwa nokungafi ehlale kukhanyeni ongenakusondela kukho, ongazange abonwe muntu nongebonwe, makube kuye uduma namandla aphakade. Amen. Yala abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali, bangathembele ngcebeni engemiyo, kepha mabathembele kuNkulunkulu osicebisa ngakho konke sithokoze ngakho. Benze okuhle, bacebe ngemsebenzi emihle, baphane babelane. Bezibekelela isisekelo esihle sesikhathi esizayo ukuze babambe ukuphila okuyikho. Oh Timoteyu, londa kahle okubekiweyo kuwe, ugweme ukukhuluma okuyize nokuphikisana kwalokho okuthiwa ukwazi kungesikho, ukuthi abanye bekuvuma baduke ekukholweni. Umusa mawube nani.